E rau wai wai hei haere ronga here a tāne. Wai wai piu piu whakamua whakamuri whāroho. Piki piri toka puku piko koki koki haere upoko whaite hikue. E rau wai wai hei haere ronga here a tāne. Wai wai piu piu whakamua whakamuri whāroro. Piki piri toka puku piko koki koki haere upoko whaite hikue.